Hello, it's me again. Mr. Borodani, take away the pen.
I had to do this for the fans' sake. I'm getting all this love on the fan page.
WD wanna do it.
Double the pleasure, double the trouble.
Because you are huge, Jayon.
What's my motherfucking name?
DJ Joe. Mini Jizzy in Jamadar.
So dangerous, we so dangerous.
DJ Joan for me, DJ Joan for me. Double the pleasure, double the trouble.
Mi amor, llevo. Ooh, baby, mon amor. Hakuna mwingine kumsikia kwenye masikio yangu. Hakuna mwingine kumuona kwenye macho yangu. Ni bebe, ni bebe, ani nishushe mabani. Nigege, nigege, mikwako tabani. Hey, mi amor, nikuite jina gani baby, honey, boo, mon amor. Hey, mi amor, nikuite jina gani mahabuba, lazizi, mon amor.
It's got to be DJ Joe Infalme. Log on to www.djjoeinfalme.com.
Kimamba on the beats.
Follow DJ Joe Infalme on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
Hey, yeah. Baby, hey. My univonica never seen before. Unavenipa never seen before. Wengine wandini. Oh la la la, la la la. Never seen before. Towo tempaka kifo. Madunga embe wandini. Oh la la la, la la la. Kwenye joto ni pepe. Kwa baridi ni kumbate. Kwenye mvua ni kinge. Umwavuli.
Ni bebe, ni bebe. Ani nishushe mabali. Nigege, nigege, mikwako tabani. Hey,
mi amor,
nikuite jina gani baby, honey, boo,
mon amor.
Hey,
mi amor, nikuite jina gani mahabuba, lazi.
Kuna kipindi chakula nisi
with your mama face, yeah, pretty, pretty. On a local shelter, biggie, biggie. Tuki and Sakesha, go jiggy, jiggy. Baba kiki, goose, go ya pump your Niji Tessa, diggy, diggy. Come on, what I voice, I diggy, diggy. Busy now, I'm guessing, is it, is it? Since you leave your goose, nah, ski. Tell me why.
Iwe giza baridi na upepo, iwe kuna mawingu na mnyesho. Your body baby jota, jota. Unafanya nijisi special, unanipa sababu ya uwepo. Kando yako we mtoto, my desire. Sijelewi, oh my God. Shida ni nimekulia busy ni. Shida ni baby uko moyoni. Wewe
nakupenda wewe, nakutaka wewe, kwako siwezi. Oh my love, mpenzi wewe.
Oh baba, weniache.
Nitakuna mdogo
Nimefika, ya nchaka chaka tika tika, hai, na mimoshi kwika kwika, ujanita naitika, napenda unavyo katika, ukishika, na mwagika,
momoka,
kwenye sita kwa sita, speaker navyo kita, naridhika,
momoka,
baby mwenzako moyongu wakike napenda na mawania, yani mwenzako I like the way, unavyo nipatia, napenda navyo katika, ukishika, na mwagika
Momoka,
kwenye sita kwa sita, speaker navyo kita, naridhika
Momoka,
Nasikia unataka mpino wa mtoto wa mtani
na na.
Zidisha kidogo ni kweke ndani
na na.
Unanipa sita nyuma kusukani
na na.
Napigilia nyavne kaba mpani
na na.
Wambe haramu haizalui kwenye kitanda sindio. Una msambwanda ila unachanda sindio. Minavopigia dekivo unailamba sindio. Sasa naoneshe juzu wako kiucheza mnanda
na na.
Yeah. Jifanye mtoto mjina kone toys. Atufoso nzako nataka kuchill na big boys. Vitu moto moto kwenye foil jua lotosi bila maelekezo bebe hawa boy. To mana siji tu suku kupost. Kwa mana najua ukishenda mjini itani cost. Kuna wanangu mafisi afu na wanangu maboss. Wanangu wakuslido napenda andaliwa msosi. Napenda unavyo katika, ukishika, na magika
Momoka,
kwenye sita kwa sita, speaker navyo kita.
Now I'll come natural, much, much love.
Much, much love.
On me more. Yeah, like you, yeah, like you. Uwezi pata dunia ni arai jua upendo.
Badona kinyongo
DJ
Joe. Moyo wako nisha zira. Badona ninunia. Hivi badona usongo. Kusema bora tuachane ndo kauli inaniuma. Kila nikikumbuka sitafutane. Sikujua narusha jiwe ndege ukapeperuka. Tusijuane nisema kwa sira. No, najua tusinitukane. Namba yangu nyingine usijefute. Sipendi tuchukiane. Naugua kila nikikumbuka zamani. Sisemi turudiane. Najua tuko ni ngumu haiwezekani. Ila want you to know
I miss you.
I miss you.
I miss you.
kunishangalia sana na kujikatia ndoa. Oh la la le, oh unavyompatia mama najifia ama umepania. Oh la la le, a baby you are my angel, mwenye raha za mwanzio. Oh my gosh, let me sing for you, let me sing for you.
Sexy, I'm gonna die,
I'm gonna die.
Uzuri kakupo mama, ruksa jidai. Harufu karafu ya Zanzibar, marashi ya Dubai. Hello, tunafanana kama nyota na mbala mwezi. Twaendana kutengana pange wenyezi. Tunafanana kama nyota na mbala mwezi. Twaendana. Katengebe, unauteke, kiunoleke. Utatopo wa shati na chuchude. Hani na kukenda. I love you. Te amo, te amo. Hani na kupenda.
To www.djjoemfalme.com.
Nastaki mpaka nkukose ndo nijutie. Ama uondoke ndo tena nilie. Eti mpaka unitoke ndo niseme nataka nikuambie. Kwamba nakupenda kila nikiamka.
na usipotoka machoni mwangu sitamani atakula na isira utamu unaikosha nafsi yangu umejifungia moyoni mwangu yani nafura na unara utamu unaikosha nafsi yangu hivyo likuwa gawa pikibindi na umiswa baby, sasa ni bebe, ni kubebe Domo zege wakatengebe, mwa utege, kiunolege Utatabo wa shati na chuchude Hani na kupendaga I love you, oh Demo, demo Hani na kupendaga I love you
What can I do? Tulikutana dasuiti kona, nikamuomba onge nami, nikamuliza wapi nitakuona. Akusita kanena, wauwa manzese, wau kijiweni wala ndete, chochoro na kona kama zote. Kama kweli nampenda basi twende. Na kuita jiwe, tuishi sote siku, mina wewe. My youth kazaliwa, Mungu kanijalia, kinzo kantunukia, zawadi kaniletea. My youth, Mungu kanijalia, kinzo kantunukia, zawadi kaniletea. No, nobody no like it, she don't mind it. Yeah, yeah, yeah. She probably be feeling like a running, running, baby, I'm coming home.
We always been the baddest couple ever. See, anybody knows, never knows, Kenzo never. Know how far we came hard, but together. Sometimes we get lit and play hide and seek. Mtumboni ninja, like it under a hana joto.
Woman, woman.
Tumshukuru mola, uhai familia na ndoto.
I love kazaliwa, Mungu kanijalia. Jinzo kanto nukia, zawadi kani letea.
Call me boy, call me number one.
Na kukwacha sisani, siwezi jaribu.
Mwana pensi kwa mzani Umenizidi mahtifu Shika vima usukani Tuende taratibu Bade ya tuta baby kole za gia Eni tam tam kama pipi Na kuita sweetie Arote rote Fundi kwenye kwichi kwichi Shepo vipi kama lote Vite cheni shagiliti Sitaki chiti Watoke toke Kwenye moyo nimekupa siti Wendo derema So kukwacho Masaje 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 Mwiza kuhuru Kukwacha siwezi Masaje 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 Kukwacho
Oi boy boy
Konde boy
Ndusu Chuku chuku ni sosu mole Mina ninginia Kumarati ni popo we
On the beat
Kiruchu Nipete na babani uwe Mina kuzimia Sizingu we unisumbu wewe we. Kitu na boxi Usiku nipe shoti Ama ishiki magoti Nileoshe mkomboti oh, Mimu zako imesha nkolea My baby boy oh, Ukenda zako minta nyongongea oh, oh, Mimu zako imesha nkolea My baby boy oh, oh, Ukenda zako minta nyongongea
Baby unapenda vya giza giza Kama ujanizo we
Achati waliza
mbe Manara haya kuingiza Ujue inapotoke
Achali za
mbe Unapenda vya giza giza Kama ujanizo we
Achati waliza mbe
Mama unafanya tembo Kutu anadindisha mkonga Wando kiboko ya warembo Wale wanaojipitisha vitonga Penye dhiki na shuruba Pike kono ulini kumbata Piki piki upande uba Popote lipo kanifuata Ini bado wananita mzugaji Sikizi hata yako mahitaji Sina biashara mtaji Ulisema mola ndo mpaji Panda nipande tumwage mbolea baby Oh oh ah Ukitaka tena tutaendelea Oh 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 Shamba mwaga maji ni mwage mbolea My baby Oh oh ah Ukitaka tena tutaendelea Baby unapenda vya giza giza Kama ujanizo we Kana raha ya kuingiza Ujue inapotoke
Kamumba, hana mfano we Mzuri wa sura naro Nanje matabia ya Unyagoni kafundwa Kwa makungu isomo we Mahaba kaya jasando Yanani mwagikia ya Natamani Nimtacha tajina Ila naficha, naficha Naifanya siri yangu Kaleta mapicha, mapicha Akaturuka negi wangu Simrefu, simufupi Simweupe, simweusi Rangi yake, mia kati kati Kasema kwangu wa furukuti Kwengine anaokopa nuksi Mini wake, milele anyachi No mana, nampenda, mpenda Kijana moja Amenifika kwaro Makopa kopa
Kopa
Nampenda mpenda
Nani
Kijana moja
Nani
Ila kumtacha o Na ukopa ukopa Kwa jina na muifati
Desh 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 desh
Sike kuninya kulia
Desh desh
Kipenzi changu jamani
Desh 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 desh
socks off without taking off your shoes.
Sinsima, toto mpe funguo za bima. Kanito wa bongo nimefika mpaka china toto. Zipuka kishungi nimezima. Kame nipa lunch nimekula mpaka dina hii. Santana, Santana. Kitandani maji maji anapambana. Kana inama, kana inama. Kana voyo kota kama uwasama.
Kwiri kwiri siko pesh. Na mpa mbiri mbiri sina break. Na kadundisha mwiri kitenes.
Kame ni kiri kiri imara kesi. Asa nioneshe yaricho kupa mama.
Sugua. 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 Sugu,
mama we
sugu. Sugu.
Zambi.
Sugu, sugu.
Ta, te pinga pini pini, ama kitata. Kupa kwa chini chini, ama kwa ngoko. Goli sabini bini, ama kimako. Chengo melini, lini joni boko.
Okay.
Udi, 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 udi.
Udi.
Kata toka kukudi, gudi, gudi.
Udi.
Mudi, 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 mudi.
Udi.
Navyo katafuna kama fudi.
Oh yeah, katoto ya ni dosa lale.
Dosa lale.
Nakapa fishi kambale.
Wakambale.
Kibidu bidu.
Oh, bidu.
Bindu bindu. Nani naka chimbu chimbu.
Now hear this.
Sambani kapandua. Wadadade iteni kama gagali mekoma kwenye.
Like a kuku, tamu sana. Sweet like a suku, I'm going to die. Wenye niwezi, jiwezi, nimezama. Mikorazo, my baby banana. Benzi hulifichi, tamani sindano itachoma. Misi ya miliki, ata wakaniroge kigoma. Ukiugusa mwili wangu na shituka moyo ba. Penzi wangu nishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo kwa jinsi umeni kama ta. Tina usini benge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar. Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Hey. Nachagua mwenyewe ntakula ndo nile. Ama nile ndo ntakula. Najisefia manyama nyama. Udamu, udamu. Naona raha mie, onavyo nipeleka puta. Makodinda, makostamina, yani shop, shop. Naona raha mie, onavyo shusha kwenye tuta mama. Makodinda, makostamina, yani sop, sop. Umeniweza, niwe kanizike, kanizike. Umeniweza,
Chezesha umbo like kang kang kang. Nipe tunda bungo like kang kang kang. Cheza dundo like kang kan kan
pele washa pele pele wa pele pele washa pele pele wa pele pele washa pele pele wa pele pele washa pele pele wa
sai dua oh prop it up vecinato bebe come vecinat pegam leoncino papak ta godita se me rack tac 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 hide give me lava
sone dodo sone dodo
hide give me lava
hide me momo
sone titi up una titi up
kanda kanda chato
sone titi mar una titi mar
la sama mi amandra
mio amore mio mi ci senti
Nyundo nyundo like kang 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 Chezesha umbo like kang 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 Nipetunda bungo like kang 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 Cheza dundo like kang kang kang
Pele pele washa, pele pele wa 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 Pele pele washa, pele pele wa
Aliye umba upendo No me umba na mengine Ila misi na nyendo Na kukupenda si shangai Tabia na matendo Macho ya jona pengine Lisije titi ya pendo Ikawa ndo tena bye bye Chunga majaribu ya po ya kwefeki Funga tuleki ya po siwefeki Isije kwa atabu na tihaki Wapinteweka sura niambie Ukiniona mtu mzima nalia kwa ajili ya mapenzi yako si shangai Mama umejiweza Iki kifimbo cheza Umezidi sifa na sina mtetezi hapo mbele sijenga kika badai Ono navyo nibeza Nasi tunapendeza Mana icho kiuno Iyo mikuno Wengine mwenzako sidani Icho kiuno Choki uno, iyo mikuno Wengine mwenzako sidhani Iyo mikuno
Tungati, tungi
mwamebarikiwa
From his fingers to your ears at full throttle with no loss of data, fluctuations, signal interference, or doubt, it can only be DJ Joel Paul.
Somali when you call, so nearly show up, but I don't die.
siwezi kwako niko hoi. Kwenye sekta ya mapenzi baby haupoi. You make me feel ulala. Kichizishe niwe koi koi. Nipeleke nirudishe niwe wako toi. Nilekeze niamrishe kwako sicho moi. You make me feel ulala. Pet michezo ya mito. Na kuita daddy na kuita babito. Tupo karibu sufuria na jiko. Weka lambi wako mwadiko. Ding ding dong moyo wangu ding dong. Yani kwa kasi ya dunda mapigo. I wanna sing you a song. Hear this song. I wanna make this your favorite song.
Ooh, la, la, la. Ooh, la, la. Baby come closer. Ukinigusaga, goosebumps. Na kwanga kanime, pigwa na shoti. Ukinigusaga, moyo. Kana kwanga kama kame, pigwa na shoti. Uriva mutamu kama chokoleti. Nikilamba na imba.
Ulala.
Uwe mzuri kamdori yeti. Kila nikikuna na imba.
Ulala.
Namuna simbaka, yuko Linton. Kule DM tampika nyundong. Na nyumbani neka swimming pool. Sunapenda kogelea. Uwe mtoto kamtanga, manukato kama jini jini.
Ulala.
Unanikosha koka shanga, sibanduki ushani piga pini.
Ulala. Ding ding dong, moyo wangu ding dong. Yani kwa kasi ya dunda mapigo. I wanna sing you a song, hear this song. I wanna make this your favorite song.
Sifa yake kuringa. Ubahiri mwisho iringa. Wone kina konde boyo na vomaga mandinga. Kajala wane ni tu. Tena zote ni renji. Mwenze tumetuma kala kitu na bado nauliza chenji. Eti kisa cha kumbimbia. Ni vipombe, chipsi na vikupu. Brother ukijiona bondia. Kazi chape na mwakinyo ama kidupu. Domara kipe na chobiti. Wauni tunanunua ili ikifika mida ya miti. Asija kasumbuwa. Dika, dika, dika. Nikudekeze baby dika. Dika, dika. Nikudekeze baby girl. Dika, dika, dika. Dika nikudekeze baby dika. Dika, dika. Dika nikudekeze. Tupaki. We unamtumia, pengine hapati atamia. Kipindi unakaza na kumkaribia. Mweza kwa nashinda na kumgaramia. Aki aki aki, penda chobiti. Wauni tunanunua ili ikifika mida ya miti. Asija kasumbuwa. Dika, dika, dika. Nikudekeze baby dika. Dika, dika. Nikudekes baby girl dika. Dika, dika. Dika nikudekeze baby dika. Dika.
You sweet like a baby mama. I can't fight, I can't kill someone for you. Because I'm in a danger zone. Oh no. This feeling, feeling that I'm feeling. Future, life with you is so brighter. I could better sun, now you know that I'll die for you. Oh, sweetheart, life with you is so sweeter. I could better sun, now you know that. I could better sun, now you know that. Yeah. Now, how can I keep you when you do me? Oh, my love, when do my natamani.
umebarikiwa utu na utulivu. Umebarikiwa utu na utulivu. Licha yokule na uzuri na utu na utulivu. Umebarikiwa utu na utulivu.
Time. Time.
This is
DJ's
favorite DJ.
Are you lying? Sura, tesi chocolate, ni keki. Hey, nitamwaga bajeti, nikape tiketi, kunipeti peti. Hey, ulivojazia, ukinisusia, itanizidia. Hey, nangangane, asitokuachia, unanipatia. Hey, sambu, usaka chori, unapenda macho yako korori. Shuru kajori, tucheze kuchikuchi kwenye mapori. Sambu, usaka chori, unapenda macho yako kororo. Shuru kan kajori, tucheze kuchikuchi kwenye mapori. Alamba tam, ah alamba tena tam. Oh alamba tam, ah alamba tena tam. Ah alamba tam, ah alamba tena tam. Oh alamba tam. Alamba tena
Chuy Vani boy. No 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 mm. Alamba ta mutamu unapenda ukita basamu unavonipa kwa mashamu shamu. Ujanita naka mukamu yeah, eh. Nitachuchumia na kuminimia nimekupania yo. Takusungulia kastiri waya na masufuria. Ukisimama welala nipenguru sangara. Ukikamata munara natuliza papara. Sambu sakachori funa tango keto sinzamori. Shauru kankachori tucheze kuchikuchi kwenye mapori. Sambu sakachori tafuna tango keto sinzamori. Shauru kankachori tucheze kuchikuchi kwenye mapori. Alamba
alamba yeah, she. Alamba 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 crazy.
Alamba
alamba. I wanna sing for my lady. Oh
kesha wakiomba tuachane, wana upaka rangi upepo. Ufenkuzike tuzikane, kesho tukakutane kwa pepo. Asina chanya tugandane, kisha tuzidishe tempo. Bila sita saba na nane, ata kumi singe kuwepo. Na unavyo nisuza ujikwezi, siyo wakulala buza ushinde mbezi. Yani unawaburuza wakuwezi, umeniteka mama. Watoto Mombasa upo Kenya, wanaitamani ndizi ya kumenya. Wanajiuliza vipi umepenya, mpaka tembo apindui. Akina kari maskori ona kusengenya, na vile uwajibu wanajite Kenya. Na ulivyo na sifa unanipa tena, yani mpaka asubuhi. Kifupi umeniziba mudo, mudo, mudomo. Mudo, mudo, mudomo. Mudo, mudo, mudomo. Mudo. Yani baby umeniziba mudo, mudo, mudomo.
Na isi kama menifanyi ya limbwa Thailando mapenzi si Shanghai. Yeah, my lady, I don't wanna wanna step. Mikuwa kwa chizi nisha tata takupenda till I die. Mana nani pama we, wengenge. Mala bitwa mala we, wengenge. Kaja jimu na kite, tengenge. Iri mbradi uchokozi, awona na na na. Macho natazama mbingu, amikono shafunga na pingu. Kibaridi uko nje kuna wingu, minomo wagaga macho.
Soto Mombasa uko Kenya, wanaitamani ndizi ya kumenya. Wanajiuliza vipi umepenya, mpaka tembo apindui. Akina kari maskori ona kusengenya, na vile uwajibu wanajite Kenya. Na ulivyo na sifa unanipa tena, yani mpaka asubuhi. Kifupi umeniziba mudo, mudo, mudomo. Many see my mood.
nawe in a 100 ways. Baby, baby, me nawe in a 1,000 lifetimes. Baby, baby, me nawe in a 100 ways, yeah. Oh la la la, wize nuna kuwa cheesy. Mambo tunayo peana, tunayo peana. Ah, salala, kumbe mapenzi ndo hivi. Oh, mana naona, na mpendelea sana. Ah, kisikia joto, na muogesha, na mlaza mapajani, na mpepea vizuri, na mrudisha utoto, na mnyonyesha. Mkubwa ni kwenu nyinyi, kwangu hana kauli. Mapenzi moto asubuhi sangara tope, jioni samaki papa na mlisha. Shombo zenu nyote miendo ndimu liwezi katisha. Kidege wafikishe salamu, vigwegwe vya Dar es Salaam. Nilizunguka sana ups, mashariki mpaka kusi, mkakutana na wazushi walioniumiza. Mula kanitunu kupapush, mwanafundi binus, penzi keka bando kifurush, na tutumaliza. Oh, nisijishawe kwa nini wakati ndo kasha kuwa wangu. Tazimaliza ya sini mie kupendwa ndo jadi yangu. Na kisikia joto, na muogesha, na mlaza mapajani, na mpepea vizuri, na mrudisha utoto. Mkubwa ni kwenu nyingi, kwangu hana kauli. Mapenzi moto moto.
Escalate, escalate, chocolate. my vanilla violate you. Oh na, kishina safi bet, takutumia vizendio, ujenge nyumba kimetio. You cannot live a man solo. Anywhere you go, I follow you. All of my friends they know. So if you leave me, I call a woman. Bagala mishia. Na situwezi kabisa. Me a want touch your body now. Me a want hold your body now. I've been on your body to me. See this thing like they love me. Shake up a fire, man, metulia. When you're moving your body so fast and furious, I'm on you so sweet like fire. Kubali meloga and I'm telling all my friends, you're my first and end. No be one night stand. No milele is your trend. Telling all my friends, you're my first and end. You one night, me for life. I know that you've been hard to, but somebody like you deserves somebody for life. I know that you've been hard to, but somebody like you deserves somebody. I don't enter your trap, I won't sing a day dance. Mama, you play me like jazz. But I like it like that. I don't enter your trap. Not your queen, but not that. Unani chase ya jazz. But I like it like that. You put it on me like Paka, bro, Paka, away. Paka, bro, Paka, Paka, bro, Paka. Oh my gosh. Paka, bro, Paka. Your body do me like Paka, bro, Paka. Do, 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 do. Wind in my baby, ipinde pinde kama nyoka. Pinda mugongo ni bebe, nisije nikadondoka. Oh na 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 na.
Jani na pita pita, samahani sister. Macho kama unanita, mekorea shisha. Mwaga mapicha picha, ya sambaye insta. Yani kesho kukicha, jana kama vita. Suruari, pare, viatu, kule. Zulare, lare, kam kao tule. Jotu kufunze kozi ambazo, wezi kupewa shule. Joni kutunze baby, wezi fanya kazi ya bure. Ukiwa na king, hagiza tutaletewa. Kiwa queen, kwenye yoto tapepewa. Yongeze, nyongeze, nisha nogewa. Napenda kuyumba, yumba, kisha lewa.
Asema baby ya pocket, baby ya pocket. Ata mabubu anatoaga sauti. Baby ya pocket, baby ya pocket. Ata jambazi suguri na pigaga sauti.
Stop, twende taratibu kama unasinzia.
Yumba, yumba. Akiwa kalibu unakumbatia.
Yumba,
yumba. Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
anase.
Yumba,
liye karibu unakamatia.
Yumba,
anase.
Yumba,
ona.
Everyone tries to imitate, they don't have the swagger like us.
Mi amor, te amo. Te quiero, te quiero. Ya le amo, ya amo. Uyazo a penzi kwa peru. Mwenza conmigo lo chequele. Cuando le la ugolía, cuando je puerere. Se me ofenda cho, puta cola chequele. Que llama coro magia. Chumia tembele. Na bila huruma unanichuza. Mambo unayabaruza. Mi mtoto unanikuza. We haa. Unanichezazia kwa ito. Pokoro wa ito. You dey give me banana. Your love is tamana. Nacheza kwa ito. Pokoro wa ito. My baby tuacheze shana. Tunashikana shikana. Tunacheze shana. Rumba, che, zina toka che, tukigusana gusana,
napendaga chokolati, ma vanilla lila, tam tam sweetie, nikichenga karocha mila. Penzi kole sauti watupai, kubali pambe moto kama mafuta kwa karai. Na uliva katoto ito to, leo mpaka koko iko ko, kito ni kulamba mwiko ko, saka fadi kwa taniko ko, ko niko ko, mama taniwa
nikumeshe,
ya leo kiboko
nikumeshe,
imezidi utamu
nikumeshe, she, she.
Asa kukwacha we, niende kwa mwengine. Teuri sina, jinsi tuachezeshana.
Tunashikana shikana, tunachezeshana. Zimeisikiwa hashtuti nije kupa mali yako
mwafanya hima mwazako nimesitiwa maututi na supiri tiba yako
na nisipa kuona na raha na kosa situli baka unikumbate jali
kiranga chote nikoma ukianza dia yangu habari
eti unanipenda mi unanitaka pia unaniamini na umeniridhia
oh unanipenda mi unanitaka pia unaniamini na umeniridhia na subiri tuachane
nitasubiri sana
nitangoja
subiri sana
wanasubiri tuachane
utasubiri sana
oh, uteni kiti mbae
utasubiri sana utasubiri
now hear this
mpaka makarugi amerudi tena jekwa umziki wa sasa sijui nini angesema na nimejifunza binadamu kweli hawana jema yani mtoto unemtunza ndo anakuombea ukilima na shamba na Zavani na Elizabeth klipu za usikivuja ndo haitaimarika eti au ndo hataifuja na waza mchana usiku chipo alifiki wana utukana tunabifu au yuradi kiki na waza kina Kimambi bwana wangekuwa wagaribi hivi kuli ningejulikana songe nizima sisi kiki ilo waza leo sha waza sana mina kiba ugomvi kipi nikagundua ni ushamba na ujana wakugomba ni wa mashabi
na
my lips on your own, let my hips do the talking now. Let me show you how much I care for you. You can relax, let me work it. I go down on you and take you away. I never thought I'd share bed with a woman so fine. Usinipe kids and I leo nipe kwa sofa. For the liquor, turn off the lights. Keep it slow and sick of me. Turn off the lights.
My chérie sona, your body give me fever. My baby sona, now I'm a believer.
Oh, girl, your love is all me I want.
one for life, oh.
Hey, Sona.
Your love is all me, I need for life, oh.
Hey, Sona. Baby, take it down low, low. Simmer down, let me go slow, slow. Homie, don't let go, no. Let me know what to do to ya. Say my name cause it turns me on. I'll be giving you a night long. I know that you want me, baby, I'm ready, yeah, yeah. For the liquor, turn off the lights. Give me slow wine, suck up on me. For the liquor, turn off the lights.
Be DJ Joe Infalme. Log on to www.djjoeinfalme.com. Follow DJ Joe Infalme on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
She call me on my phone and I kuja getu. Nataka kuja getu. Anajua napika ga vitu special. Special for you too. Mewe unanizi maga michechetu. Tulisa akiri mentu. Ukinipa usiku nipepaka kesho. Kesho, kesho, kesho. Hey. One time, show me what your mama is, yeah. Hey. Two time, I put up my money on you.
It's like a nigga, baby, you been made you. But you know I like it. You talk to when they show them because me good. You know I like it. You talk a nigga, baby, you been made you. But you know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
Mama inoka John kope tuzo. Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet bambucha. Wanga utajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta.
Kutaka nigu bebe ubebe ju. Maju. You know I like it. Kutaka tuendeshe utembeko. Nigu. You know I like it.
Kutaka nigu bebe ubebe ju.
Hello, it's me again, Mr. Burudani. Take away the pen. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren. Na wapa vidonge kutuliza complain. Kichwa, sijabeba kama pambo. Akili, nimetega kwenye chambo. Fulu, chaji na fulu bando. Ukileta, so unawekwa kando. Na maseke ukiteke, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nae. Kama ulijua cheche, imekuwa kasheshe. Wezi kusuia mfuwa, wacha inyeshe. Sema nao. Wadese. Utawa wabure, sijalala. Nimeficha tumakucha. Huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa, waulize nani kachi wabuchi. Leo, kama ni kishindo tingisha.
Leo,
kama ni mzuka pandisha.
Leo,
kama ni maji mwagika.
Leo,
kama ni mnazi katika.
Leo,
kama ni kishindo tingisha.
Leo,
kama ni mzuka pandisha.
Leo,
kama ni maji mwagika.
Leo,
na kama ni mnazi katika.
Kama buchi limechanika. Speakers ina kita, mbona pata chimbika leo. Yeah, yeah. Mama sita, take a picture. Tunakikisha leo. 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 Leo.
Oh, mtumelo yangu inashindwa kuvumilia. Si kwa mapana yonipa yazidi mpaka na mwagikiwa.
unanipa vinono mpaka naisi changanyikiwa. Hongera wake somo, mtoto kafundwa kati milia. Wali kwa maini, maja darasini. Na nkirudi nyumbani nanuliza nanze chakula ama mimi. Hapo ndo ananivurugaga, kichwa kina niumaga. Doma nani mewaitaga, nipe ushauri.
Hadithi ya githi,
tamkule
mwenzenu mimi,
tamkule
mchumba wangu,
tamkule
sise,
tamkule
hadithi ya githi,
tamkule
mwenzenu mimi,
tamkule
mchumba wangu,
tamkule.
Basi sisemi,
kanionyesha jua la asubuhi navopenya kwa dirisha, na mizungu ambayo sijui amenifundisha. Shombo la maharani amenisafisha, kama hoi sijitambui navyojibebisha. Kanicheza mahaba kama kutarajita, kibababa michezo ya makidakida. Tuna wakera waji wana mtapata shita, ni wape siri labda puto limepata wiva. Ni longe silo
longa,
na mwenzenu mi
longa,
oh my baby wangu
longa,
una mlavu.
Kinanizonga kizaza, kila mahesabu inayopiga yanakata. Naisi mababu, mizimu yao imechachama. Au sina tawabu, Mola nionyeshe nyota yaja. Kulia nimelia, nikamaliza leso, nimekosa kipendaro. Minikasubiria, uenda kaja kesho. Lipododo sako tengo madro.
Mwenye mapenzi ya toke, anitete. Joto pepe, anipepe. Niwe mtoto tete,
otete.
Ani deke,
deke, deke.
Nini epuke gundu,
gundu.
Penzi inanichachia gundu,
gundu.
Nuksi imenishukia gundu,
gundu.
Penzi chachia gundu,
gundu.
Nuksi imenishukia gundu.
Ain't no party like a DJ Joe party. I know you dig this.
To be DJ Joe Infalme. Log into www.djjoeinfalme.com. Follow DJ Joe Infalme on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
Moyo nyache mi leo ni furahi. Nilipotoka majanga no manisha hii. Moyo nyumbani staki kuwahi. Mana mpaka kwa mangi ananidai. Nataka nilewe mpaka suboi. Niwe sijitambui. Nilewe mpaka suboi. Niwe sijitambui. Akanya moyo nyati. Leo
for this product.
thank God for the scooch. Stuff lives, petty last number. Me na taku go enjoy. Now we una taku go enjoy. A samba so groove. Tu na taku go enjoy. Salta straight to TZ. Now we worldwide. I say lali makai no sleep. Now we outside. Me na taku go enjoy. Now we una taku go enjoy. A samba so groove. Tu na taku go enjoy.
Moyo niache. Leo niache. Nasema niache. Moyo, oh, 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 moyo. Moyo, oh, 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 moyo.
Baby,
baby nipe more, shaunje shwa nipe more. Wani usharo, meshinda umewine. Ukinipa uchoki na juliza we mtu wa mama shine. We unacheza je,
haina mainuka. Sivunje mgongo, rundo ndo, rundo molo, rumbo wa solo. We unacheza je,
kicheza na mwingine utanitoa roho ukutema zitaki taki
wanogesha
zitaki taki
wanogesha
kupenda kinda kinda ki
wanogesha
oh kinda kinda ki basi cheza kimadoido oh kimadoido bilinge cheza kimadoido oh kimadoido basi cheza kimadoido oh kimadoido basi oh kimadoido oh kimadoido cheza
mainuka,
sivunje mgongo, ndo ndo, ndo mbolo, rumbo ya solo, manime unachezaje, jamane,
domo zito mina babaja, mimi na babaja, domo zito mina babaja, wezenu mina babaja, we unachezaje,
DJ John Falme.